awe meneja sampunera anikiwa ni mimi hapa wazo msani atukiwa DM record awe Dollars Empire. Ona kwa nini nijipe stress, nijipe mawazo, niumie long kisa yeye. Weona kwa nini nijipe stress, nijipe mawazo, niumie long kisa yeye. Oya, na kuto na mpenda na wake kumbe mpenda na baki unaumia long. Ah, na kuto na mpenda na wake kumbe mpenda na baki unaumia long. Oya, nasema oh mama, mapenzi sema oh jama, yanauma kishenzi sema oh mama, mapenzi sema oh jama, yanauma kishenzi. Oya, oh jama nisha choka kumizwa mie, yani bora nijachie,
bora nijachie, bora
nijachie. Namponera mapenzi naumiza kichwa misiwezi najachia. Oya, oh jama nisha choka kumizwa mie, yani bora nijachie,
bora nijachie.
Namponera mapenzi naumiza kichwa misiwezi najachia. Ona, kila siku mbili anaomba era kijora, nikisema sina mbona na kunja gasura. Kosa rangu mie najua kosa kumpenda, oya nindo masiku izi ananiringia. Kila siku mbili anaomba era kijora, nikisema sina mbona na kunja gasura. Kosa rangu mie najua kosa kumpenda, oya nindo masiku izi ananiringia. Oya, nasema oh mama, labda niwe nimerogwa, najua nipendi niendere kumpenda. Sema mapenza na umiza kichwa, yanatia stress, unapenda nge kwa charo. Sema oh mama, labda niwe nimerogwa, najua nipendi niendere kumpenda. Sema mapenza na umiza kichwa, yanatia stress, unapenda nge kwa charo. Oja manisha choka kumizwa mie, yani bora nijachie. Oya, namponera mapenza na umiza kichwa misiwezi najachia. Oja manisha choka kumizwa mie, yani bora nijachie. Oya, nampogo mapenza na umiza kichwa, yani bora nijachie. Oya, oya we, oya. Tatizo napenda bata lakini miwezo sina, na napenda mtingozi ya wone wa kila aina. Oja mani dikije, kasha pita yo, baka mtalo wanangu kasha pita. Wazoje, nisha pita, baka chuji wanangu kasha pita. Watoto ambasa mchenjoi, anikiwa ni mimi hapa wazo msani, anikiwa na producer dawa pa Mr. Finanda awe meneja tisamponera. Chi, sito we. Oja mani wecheza kama umere watoneshe show, wecheza umepaga watoneshe show. Wanangu wecheza kama umere watoneshe show, wecheza umepaga watoneshe show. Ponera toneshe show, show, toneshe show. Mtaro toneshe show, 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 toneshe show. Wedau toneshe show, show, toneshe show. Weswaga toneshe show, 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 toneshe. Awe dogo sifwe, awe janja snepa. Anakubali sana watoto Rupiro, anakubali na nyu watoto mgeta. Geta moja yo, we baby Ajaba, awe DJ Doxy. Aisarimie DJ Dazie, anakubalana na we Msaga, Baba Jofu, awe Jackie Saruni. Awa nangwa kijiwe, respect sana nangwa usio. Pija Minanda tuone.
Got mixed down.